What is a TB test? Somali. The text of this program was created by the Virginia Department of Health, Division of TB Control, in November 2002. This material was last reviewed in 2006. This is a Healthy Roads Media project.
Wa maxay baarista TB-da ee jirka maqaarka? Baarista xaakada TB-da waa baaritaanka jirka maqaarka oo kaliya. Sidee baarista loo sameeyaa? Waxaa la isticmaalaa cirbad yar oo lagu duro maqaarka gacanta oo ay ku jirto walax baarista la yiraahdo tuberculin. TB-da kama qaadi kartid walaxda baarista. Waa in aad ku soo noqotaa muddo 2 ilaa 3 maalmood ah si shaqaale caafimaadku u fiiriyo gacantaada. Maxay natiijadeedu macnaheedu tahay? Haddii ay gacanta ku soo yara bararto, waxaa laga yaabaa in baaristu tahay hubaal positivo. Shaqaalaha caafimaadku ayaa go'aaminaya in cudurka qaaxada aad qabto marka ay cabiraan inta bararku la eg yahay. Haddii baarista ay caddeyso in cudurka aad qabto oo positivo aad tahay, waxaad u baahan tahay baaris dheeraad ah sida raajada feeraha si loo ogaado in uu ku hayo cudurka qaaxada ama aad la bukto. Haddii natiijadu aanay hubaal ahayn negativo oo gacantu aysan ku soo bararin cudurka TB-da ma qabtid. Tani macnaheedu waxay tahay in laga yaabo in jirkaada uusan ku jirin jeermiska TB-da. Laakiin laga yaabee inaad u baahan tahay baaritaan kale haddii aad ka ag dhoweyd qof la jiran cudurka qaaxada ama tiibishada. Baaritaanka jirka ee cudurka qaaxada waxaa loo sameeyaa si loo ogaado jeermiga cudurka qaaxada ee jirkaada ku jiro. Baarista jirka kuma ogaan kartid haddii uu ku hayo cudurka qaaxada. Haddii baaritaanka jirka maqaarka laga helo cudurka qaaxada ama tiibishada, waxaad u baahan doontaa baaritaano kale. Sideen ku bartaa in ka badan? Waxa aad weydiisaa dhakhtarkaaga ama kalkaaliye. Or weydii dhakhtarkaaga ama kalkaaliyaha. Waxa aad wacdaa waaxda caafimaadka xaafadaada ama waaxda caafimaadka gobolka.